Studio Tamani, Kede Kabaruji Amen e Fulfulde.
Sakirabe heedi bawna jamande aljumaare noga e nay lewru fevrier hitande 2017 sappo jeddi yamde jabburi ma silima cappande nay e joyi Ousman Nyaali buddo kabaruji do seydi mbotu bogi jande do sakirabe on kumbitata wiide himbe maldi don sikkitabe jaddin ko be nangama kenya dakar le leedi senegal bi police en senegal be ngo e ngadube bonanda garam basam le leedi kodwa le hitande 2016 bi sebo hakkille en kabaru de nagu nangugol be jaddin ko be to dakar to anamani na barkanaku golle gollirde gollide lugo tore ko suudi le fulle de meden wi mabbe bangal habugol e torobe lugotobe an buri militaire gombe nukkuje be tinnaade jaggal lebbi tati ko dagu gol fuddi e bantugol laabi kewdi lugugoji di kebaama fuddede alkamisare kenya lengindi gawandi nen be golle wi de tafonka lengindi gawandi tan dum hatta le region Tombouctou yor ana wondi e wadde gusi e badale mum beeli tati njori dum won ko be kollite wiide wattu joni o wi mere gusi sini hun tiago hore law tidal ndiyam e ngure da baaji ana waawi wadde tiɗallaaji hakkunde joom en dabaaji le baɗɗe ngarooje ɓe ɗi woni sembe kabaru ɗi hannde bisimilla moɗon heɗaade sijo tamani yimɓe malli ɗiɗon sikkitaaɓe ana e bonande ngaɗaaɗo garan basam le leydi kodowar le hitaande 2016 nanngam alkamisare nde dakar e wi keƴaaɗo haala police en sénégal o bonande mo alkayda holliti waɗi yimɓe sappo e jeena yon keddi heen ko yahata yimɓe nogay woni ko mbarmi ko ɓuri yimɓe sappo sikkitaaɓe ngon e ngaɗuɓe bonande o naati e juuɗe feccere fuuɗo mali ɗo nannga ka cikkitaaɗo gonɗe hoore muɗum noddirteɗo Kunta Dalla neɗɗo mali gooto fa han annda koɗo woni omo woni e ndarteede fa ɓeydoroɗen faamu keɗɗen Ousmane
ele kejaada haala police senegal holliti sikkitaabe ɗiɗon nangaaɓe dakar ɓe yo malinkooɓe anndaaɓe du gooto o yo uddu sid mohamed sina gooto o du yo uddu am sida lamin arna o nangaama ley hôtel aji ɗiɗoɓe o yo ley gare mobile aji nannga ɓe ɗiɗon ana e juuɗe ley nokkuɗo lugaaji ngadde fa annde no torraji ngaari e ley jaabuji keɓaaɗi lehorgol arana ngol gooto sikkitaaɗo ɗon sidi ɗon uldu sid mohamed sina on ana anndanno sikkitaaɗo gaɗɗe golle bona daka senegal do du omo jogino e gollidiɗo nangaɗo ko ɓooyi gaɗoɗo e juuɗe du batte golleji torra fa warde e waddude daande baale gaɗoje torra le lewru janvier du soldat sien français ɓe barkan ɓe nangino goto cikkitaɗo daranade torra gaɗanoka garam basam ka heedi goosi ko heɓa famede heedi mali kañum e kodowar goto cikkitanaɗo oka andama ko woni se o mimi uldu baba uldu cheikhno ministre daraniɗo kabar lam kodowar hollitino yo on wonno hoore hafanoɓe wadde torraka ɓaɗiɓe du e ley golleji torraji ɗi le hitan 2016 nde neɗɗo jatanaɗo yo kañum hokki mobile aji guɓal ngal on e hoore mo nanganoma bamako caggal muɗum ɗiɗon woɓɓe du nangama ley sahal mali lewru caggal muɗum gunam kañum e goosi
e wi seeɓo hakkille en sikkittaɓe ɗiɗon nangaɓe dakar ɓe ana mani no barkanaku golle golliɗi lugotoɗe ko suuɗi le folleyɗe meɗen ɗe serge daniel o journaliste donki andi kabaru ndenago holli wiide haɓugol e torroɓe lugotoɓe ana ɓuri militaire gomɓe ɗe nokkuji ɓe haɓɓude kumi keɗe ko haalde faccitago mumin sendebu
eɗen kani domde fatta ƴorol heɓe so ni ta ƴorol heɓama yo gollidalla hakkunde polisaɓe kañi interpol toɓɓe ɓe andano ndeno ɗum hawnay fey ka ko kanɗe andude yo ɓeɗo sikkitaɓe jaarikoɓe ana jiilo le leyɗe kerodirɗe ko nanmi yo inde mabɓe ana wonno e juuɗe interpol kañe yo dow luɓagol soɓe nanga ana nandi kabaruji ɓuri gollude dina golleji mangal paɗe ɗe hoorejo guɓɓal ngal Kunta Dalla hewtaka fa hande ka nokkuɗo woni andama luɓagol ana wondi e waɗede miɗo mila miɗen kani domde seeɗa fa ewe
lugongoji arande fuɗɗama waɗede alkamisare nde ley ngallure gawande dental soldasi e mali haɓotoɓe plateforme kañeɓe plateforme kañeɓe semaɓe gatta o golle nenno yambere fuɗɗugol ɗi golleji waɗɗama natirde ngallure gawande le nokku d'accorde mok kanɓe daranade ɗi golleji fa ɓeydoroɗen faamu keɗɗana Mahamadou Sama Seku
yambere nde waɗɗi dow sollasaɓe leydi Mali e kaña kaɓotoɓe guɓal plateforme e guɓal sema sayaji sollasaɓe lolliɗo treyi ɓe fof ɓe ɓorni noon sollasaɓeɓe ana gaɗi noon kufina kaɓotoɓe guɓe ɗe ana pilti noon kala e maɓɓe ɗum ana haɓɓi noon lefol e sollasaɓe leyɓe yo boɗɗejo ɓe hakkundeɓe lolliɗɓe sous officien ɓe yo huuɗo hecco ɓeɓe officien ɓe yo oolo yo dental temeɗe jagomo yimɓele kani wadde luggol ngol yo sifa mo fof temeɗe ɗiɗo ñande alkamsare nde hakke temedoro yimbe le gonno do nokku d'accord et mok mo fufu e mabbe dun na jogi kaborgal mudun be denti natude le mobilage lolli de pickup nangude lawul gaw kadiabe lamu leedi mali be fedde minsma e be fedde barkan fufu na gonno ton be fufu kuliti wide beltima sanne e fudugol gol lugugol burti nangul labe kewdi e le ko jabbi kadiado lamu o bokar bagayugo kanko dun woni jokko gouverneur gaw o kuliti wide o do nyaloma ju nyaloma barkindo wonande bibe leedi mali ndi fufu
tagal libbi tati ko dagungol fuddi e bantu ngoji kewdi tulugo ngoji di kebama fuddel alkamisara de lengindi gawandi nana be ko lewi ta fon kale ngalure gawandi tan dum watte nana general amadou kané commandant ministre haldi yerobi amé bo wartem ke de ko haldu faccitango mumin sendebu
le chemin a été long et difficile
lawol mo juuti kané ya fay batte cedde le kewdi haddi golleji majji kon bawi yawtade di kanyu on kolliti adunaru ndufu ngodo misali gollidal gubbe mo hani wadude golleji lubagol le ngalure gaw ngodabare holare latutu sababu jo inde hakkilaji yimbele be do faabaade denagu kanyu e hollitinde aniya modo bangal hunchande hore jam e deere le leydi mali
engagé résolument vers une paix définitive au Mali
soldasi en Niger sappo en joyon keddi sappo en jeno yon barmi alal barande tiagal ko bom e sombo chami do lugo tobe be tilwa le nuku walam hedde kerol mali neno militaire Niger be anan gondi e darde yalla be gadum bonando o anan jite sakirabe ando fabe ando do mbay andindemo ko woni hakkilomo e kabaruji di do bambe amen base Facebook e compte studio tamani le region Tombouctou yor ana wondi e wadde gosi e adali mon neno be kolli wiide beeli tati woni jorti wattu joni o wi mer gosi sini wala ko wada law di Allah ndiyam e ngure dabaji ana way wadde di Allahji hakkunde marobe dabaji le badde garoje Mohamed Ali Ag Aleida haldi e telephone Moussa Almune kedde ko wi do faccitango Ousmane Diko
miden gonde jabbade dabaji gurma fu kanye e do kerol ngol fu borore en Niger fulbe moti fulbe region moti fu an hen wattu morafi hudo e ndiyam wodi nokku do hudo wodi heedi gosi yo heedi bundu tembere den na mide hulti pati durobe dabaji be yimbe jodi be tombe kapta dabareji ana gonde e bamede fa kaati dala heba huncho lilam amen men jidi e wallobe yogabe be men bindi yaade mu en yalla ana noto men miden giken heedi gouvernement ka mosala wada
le golleji de DDR di coopération suisse do golli dal fedde kumininde natingol gadi boto beta ko li kawrutangal be kolliti ti Allahji kebadi ko jabbi neno kandi daranede par basiji goddi ngadale leedi meden di kedde ko Mariam Koulibaly landondiri e Luka Wilde kumini da netta kulle coopération suisse do faccitango Mohamed Samaseku
min gadi ngal kawrtal do yela fedde humanité nantingol bangal nawturade ande amen do jewtugol ko gollal le ko jabbi imade mudum sala be do yimbe le fedde herende na wawa be do radi famu kabaru jewtugol gol buri fuf kala ko woni nantingol moptugol ka bodde e daka gol na jeyda e kudde demin kuntanta hore dun dabareji tonga di der talkuru jam e dejerandu yimbe le torrabe ana kandi e sariya njoddi dun yo hakke mabbe non si njoddiji mbawli latade sababu be mbawana kalati Allahji di bi jogi
Union Européenne e Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
kira be njale region ngaji be di ndaro en kabaruji gondi to en puran le lamu segu o lami be to minya ana gondi e famminede bindande jowinde do kabaru meri ngaji de jande balde didi kande tilade handen wadan fa hawrbe hen be pama no golle mudon yarata yalla be gol no haneri Caritas Mali be sanga inde jande jande fuddi do faabe pammine jande fuddi do joggal kaaki nawtara de le juudi doktoro taratar yabbine de yoro so de jande ana fawi do daranade cenam le juudi doktoro golli de region o commune de cellal do golli dal UNICEF darani o golle jangu won ko jande de handimude fedde bibbe ngendi an songo gom e le wadde kumininde le walde kumininde dartugol no jam hebirte wadi batu kenya fa humbita himbe do kabaruji yogaji nanu le kawrutangal be kali hala tonyali ngatedi kanye e nambaraji sakirabe do kaddi kabaruji ka kedde hedal no wowiri fu aljumaare fu yewtere rewbe no wassalam
sido tamani